Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kuluhlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ekuseni kungolosihlanu umlaleli ngilithathe lelithuba ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Siphile sibongeke nakumphathi ohlelo ukusibusisa ke ngaleli thuba. Mphathi ohlelo, uNkulunkulu akubusise. Mlaleli, izwi likaNkulunkulu kuyizwi likaNkulunkulu, liminjalo, alishintshi, aliguquki, kumele ulethembe. Ake siqhubeke mlaleli sibonisana ke ngaleli zwi elingenakushintsha, elinganakuguquka. Izwi eliphilisayo, izwi elinamandla, izwi futhi elisinikeza ukuphila okunaphakade. Mlaleli, ake sifunde ke laphayana ke encwadini kaJeremia chapter 30. Ke sithi uqala ukufunda laphayana ke evesini 15. Sithi ukwehla nayo ke mlaleli. Jeremiah chapter 30 from verse 15. UNkulunkulu ke akubusisi. Yona ifundeka kanje. Ukhalelani ngokulimala kwakho ukuthi ubuhlungu bakho abunakuphulukiswa na? Ngenxa yobuningi bokona kwakho nangokuba izono zakho zandile, ngenze lokho kuwe. Mlaleli, kubalulekile ukuthi simazi esimkhonzayo. Kungakho ngingazwisisi uma umntwana kaNkulunkulu athi ukhonza uNkulunkulu kepha eloke khale njalo, uma khale njalo. Manje lana ke izwi lenkosi liyasibonisa ukuthi nanoma yisiphi isimo obhekana naso, okwakho kumele uqhubeke nokumkhonza uNkulunkulu. Okwakho kumele uqhubeke mlalelo ukumdumisa uNkulunkulu. Awumdumisele abantu. Ngoba inkinga esibukana nayo umlaleli ukuthi uma ngidumisa uNkulunkulu nabantu kumele bangidumise nabo ukuze ngizokwazi ukumdumisa uNkulunkulu ngamandla. No. Umdumisa uNkulunkulu abantu bekuthanda, umdumisa abantu bengakuthandi, umdumisa uNkulunkulu ubhekene nezinhlupheko, umdumisa uNkulunkulu ungabhekananga nezinhlupheko. Manje la kuverse 15 iBhayibheli lithi ke ukhalelani ngokulimala kwakho ukuthi ubuhlungu bakho abunakuphulukiswa na? Mlaleli, ayikho into engaphezu kwamandla kaNkulunkulu. Akukho okungamehlula uJehova. Ngakho ke wena okwakho kumele umconvince, umbonise uJehova ukuthi kungani kumele akuphulukise. Kungani kumele akuvikele? Kungani kumele akuphilise? Mlaleli, uyazi umyathi ke, Nkosi ngiphilise ngenxa ukuthi ngumntwana wakho. No. Nkosi kumele ungiphilise ngenxa ukuthi kwenza wantu. Bonisa ngezenzo zakho ukuthi kungani uNkulunkulu kumele akusindise, akuphulukise, akuvikele na? Manje la izwi lenkosi lithike kuverse 15, ukhalelani ngokulimala kwakho ukuthi ubuhlungu bakho abunakuphulukiswa na? Ngenxa yobuningi bokona kwakho nangokuba izono zakho zandile, ngenze lokho. Ngamanye amagama mlaleli, methembe uJehova kuko konke. Ungeqhubeki ukwenza okubi. Kufana nomuntu othi azofuna ukuthi omunye umuntu amsize, uyamsiza cala, umaqeda aloka amblackmail athi ke uyabona ngakusiza, nawe kumele ungisize. Umsize futhi athi uyabona ngakusiza, nawe kumele ungisize. Engabali izinto yena abamenzele zona. Uyabona kunamaqile wabantu, akabali izinto lezo yena enzelwe zona, kodwa ubala izinto lezi enzele omunye zona. Noma ungabukisisa kahle ufica ukuthi ke izinto eziningi abamenzele zona abanye abazibali, kepha yena ubala lokhu kuncane lokhu akwenzela umuntu, uzoloku akhumbuza kona njalo nje. Kepha la izwi lenkosi ke, ngenxa yobuningi bokona kwakho nangokuba izono zakho zandile, ngenze lokho kuwe. Kuverse 16 iBhayibheli abebeselithi ke, ngalokho bonke abakudlayo bayakudliwa, nabo bonke abamelana nawe bayakuthunjwa bonkana, nabakuphangayo bayakuphangwa, nabo bonke abakwamukayo ngiyakubanikela ukuba bamukwe. Ngamagama mlaleli, izinto ezikuvelelayo, izinto obhekana nazo, mazingakwenzi ukususa amehlo akho kuJehova. Wena okwakho ukuthi uqhubeke umdumise, ngoba okokuqala uma ususa amehlo akho kuJehova, lezi zinto zenzeka ukuze ususa amehlo akho kuJehova. Manje lana-ke iBhayibheli ungakunaki lokho. Ngalokho bonke abakudlayo bayakudliwa-ke nabo, nabo bonke abamelana nawe bayakuthunjwa bonkana, nabo nabaphangayo bayakuphanga. Akusokwakho ukuthi kumele ukhulekele izitho ukuthi zivelelwe ukubi, akusokwakho ukuthi kumele ukukhulekele izinto ukuthi-ke zihlupheke bese uyajabula. Okwakho nje kuphela ukuthi-ke umdumise uNkulunkulu, umdumise njalo uJehova. UJehova uzawubona ukuthi wenzani. Kwesi sikhathi sesithi hhayi ngikunikelela kuJehova, ngamagama uchaza ukuthi-ke uJehova kumele abahlulele, ngikunikelela kuJehova, ngikunikelela. No. Lawo mazwi futhi akumelanga even uwaphimise ngendebe zakho zomlomo. Okwakho nje kuphela dumisa uJehova, ngoba la izwi lenkosi lithi-ke ngalokho bonke abakudlayo bayakudliwa, nabo bonke abamelana nawe bayakuthunjwa bonkana, nabakuphangayo bayakuphangwa, nabo bonke abakwamukayo ngiyakubanikela ukuba bamuke. Ngakho-ke akudingeki ukuthi uzathe leli vesi ufundele izitha zakho. Ngamagama uma usifundela uyagcatsha wena, uyabona, uyabona uJehova njengaloku nimphanga mina nani uyakuniphanga, uyabona njengaloku uJehova lentuza ningihlupha mina noJehova yaku. No. Okwakho nje kuphela iBhayibheli lithi-ke kumele sibakhulekele. Kuvesi 17, le vesi esigcina ngalo-ke namuhla, lona bese lithi-ke ngokuba ngiyakubuyisela ukuphila kuwe, ngelaphe izilonda zakho, usho uJehova, ngokuba bakubiza ngokuthi hoxoshiweyo nesiyoni elingafunwa muntu. Mlaleni, uyuqaphele umuntu ongenalutho abantu abanandaba naye babheke loyo onotho, uthola beze the more uba nezinto ezinhle abantu bafuna, uma songesenalutho abesenendaba nawe, ngamagama awunampilo. Manje la izwi lenkosi ithi-ke ngokuba ngiyakubuyisela ukuphila kuwe. Abanye baze basho mlalela ukuthi-ke ngiphilelani, why should ngiphile? Mlaleli, amazwi anjalo njengomntwana kaNkulunkulu akumelanga uwaphimise. Ngamanye amagama awumazi uJehova. Immediately uma uceda ukuphimisa lawo mazwi lawo uthi-ke ngiphilelani, okuchaza ukuthi-ke awumazi uJehova. Uma umazi uJehova angeke uwaphimise lawo mazwi lawo. La izwi lenkosi ithi-ke ngokuba ngiyakubuyisela ukuphila kuwe. Ngamanye amagama uJehova uyena ozobuyisela ini ukuphila kuwe. Bese izwi lenkosi lithi-ke ngelaphe izilonda zakho. Kunecule lithi-ke angiwanaki amanxeba ami ngokuba uJehova uyakuwapholisa. Mlaleli, cula uma walihlabelela ulizwisise. Abazalwana abaningi namhlanje bahleli phansi ngenxa yokuthi banaki amanxeba abo. Abazalwana namhlanje abaningi ba-backslidele ngenxa yokuthi banaki amanxeba abo. Uyazi bangizonda enkonzweni, uyazi bangiphathi kahle, uyazi ngiyakhuleka izinto zami. Abantu banaka amanxeba abo. La izwi lenkosi ithi-ke ngelaphe izilonda zakho, usho uJehova, ngokuba bakubiza ngokuthi hoxoshiweyo. Mlaleli, namhlanje abantu abasayivi nasey'nkonzweni ngenxa yokuthi hey, bakhuluma ngami enkonzweni, bathi bangabantwana bankulunkulu, bahleba ngami. Hayi, unganaki zonke lezo zinto lezo, ngoba uJehova uyakuwapholisa amanxeba akho. Ngenxa yesikhathi ngizothatha le ntambo ngiyiphindisele kumphathi wohlelo. Mphathi wohlelo, intambo kuyezakho. Babayelapha ekhaya mlaleli.
Get your daily bread, but also your faith in practice. It's 657 AM, the sounds of your life.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729. And our care center will gladly contact you to pray for you.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.